crush, crush, crush.
Akili yake miera ota amenifanya sioni. Nikifikiri nikikumbuka amenijaa moyoni. Kanifanya shikwe na butwa mwingine tena simuoni. Labda kuwa nami anaogopa.
Ananifanya sina amani kwenye mapenzi mtu mwami.
Tapona, mie.
Anani,
fire.
Anani, fanya sioni.
Anani,
baga.
Anani, bagya maruani.
Anani,
fire.
Anani, fanya sioni.
Anani,
baga.
Anani, bagya maruani.
I don't know what to do, I don't know where I go. My dream come true, I never let you go. Oh, oh, oh,
yani so.
Yeni zahabu kutoka Kariako.
Tapona, mie.
Anani, 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 anani.